siyambona ngamehlo wenyama angithuki noma ngintaba ndo ngiyazibuza nginalikusasa veli 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 waletha imbatho veli washintsha waletha izinkala abaivitemba kona zabi siyambona ngamehlo wenyama angithuki noma ngintaba ndo ngiyazibuza nginalikusasa veli 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 waletha imbatho veli washintsha waletha izinkala abaivitemba kona. Veli, veli, veli waletha imbatho, veli washintsha waletha izinkala, abaivitemba kona. Zabi, siyambona ngamehlo wenyama, angithuki noma ngintaba, ndo ngiyazibuza nginalikusasa. Veli, veli, veli waletha imbatho, veli washintsha waletha izinkala, abaivitemba kona.
Ha, itana la mamani, itana la nitakuendlela kahle nikushaphele nimonta nelaba kukutsakisa ngithi ukukubonisa ukuthi intwana encane ibhandile futhi iyaonisa ngicela ukuguxuthandaza ufise wona amathathu umntwana akhanyisele intwana encane ibuye ibhandile intwana encane ibuye ibhandile. Ha, itana la mamani, itana la nitakuendlela kahle nikushaphele nimonta nelaba kukutsakisa ngithi ukukubonisa ukuthi intwana encane ibhandile futhi iyaonisa ngicela ukuguxuthandaza ufise wona amathathu umntwana akhanyisele intwana encane ibuye ibhandile. Ha.